AC Records.
What you got?
J Drama on the beat.
Niko offline na washa data tu, nakuta picha mtandaoni zimene siku data pressure ju, siamini ikinachoje. Kama ni kweli ama ni ndoto za mchana mchana, tunoka kwa heli sisi bado tunakombea sana. Kweli Mungu mkali kaonyesha makucha yake, tuzidishe kusali, tukumbuke tarudi kwake forever. Vizuri ya vitumu umeondoka, wetu shuja umetuachia majukumu, bado tuta kukumbuka kwa mema ulotufanyia. Dunia ushavuka, mbinguni unafatia. Kwa juzi tumemzika jilani, ulepiga simu tuende msibani. Leo siamini, naona kama utani, na wewe unakwenda mchanga. Kweli Mungu mkali kaonyesha makucha yake, tuzidishe kusali, tukumbuke tarudi kwake forever.
Rest in peace.
It's not new.